Please, what a wonderful thing it is to celebrate our Taitamariki, our mokopuna. Given the trying times that we've experienced this year with COVID-19, first we're just, I suppose, elated to be able to come together and have a competition. We feel aroha for our tuakana, our seniors, who weren't afforded that opportunity earlier this year in March. So we're here today to celebrate oreanga, as well as mihi to all kura and all kapa that have represented te taitokerau in our whakataitai tēnei rā. Ka huri tātou ki te reanga takawainga, the intermediate section. Ka timata tātou ki te waiata tira. E karanga tēnei kia koe waimahana henare. In third place, mo te waiata tira, te puia o te kāmo. I tai tuarua mai mo te wahanga o te waiata tira, second place, te rōpū atawhai. Ngā toa mō tēnei wāhanga o te waiata tira, in first place, te rāngi aniwaniwa ngā māhuri. I promise he wai kei roto. Ka huri tātou ki te wāhanga o te whai kōrero, he karanga tēnei kia koe rōpata mahanga. I tai tua toru mai mo te wahanga o te whai kōrero in third place, te kāpe huwhetu tuakana. I tai tuarua mai mo tēnei wahanga o te whai kōrero in second place, te puia o te kamo. Ngā kapa i tai tuatahi mai mo te wahanga o te whai kōrero first equal. Te rōpū takawainga o te rāwhiti roa me te rangi aniwaniwa ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wahanga o te kaitātaki tāne, he karanga tīni kia koe awatea kake. I tai tuatoru mai mo tīni wahanga o te kaitātaki tāne, third place, te puia o te kamo. I tai tuarua mai mo te wahanga o te kaitātaki tāne, second place, te raupau manawa o Kawakawa. Ngā kapa i toa mo tēnei wāhanga o te kaitātaki tāne first equal. Te rōpū takawainga o te rāwhiti roa me te rangi aniwaniwa ngā māhiri. Kati ka huri tātou ki te wahanga o te kaitātaki wahine, he karanga tīne kia koe moana aroha henui. I tai tua toru mai mo tīne wahanga o te kaitātaki wahine, third place, te rōpū takawainga o te rāwhiti roa. Ngā kapa i tai tuarua mai mo te wahanga o te kaitātaki wahine. Secondly, ko te raupau manawa o Kawakawa me te rōpū atawhai. Ngā toa mō tēnei wāhanga o te kaitātaki wahine, first place, te rangi ā niwaniwa ngā māhuri. Kā tiake, ka huri tātou ki te wāhanga mātāmua, the aggregate section, ka timata ki te whakaeke, e karanga tēnei kia koe Rāniera Harrison. I teitua, toru mai mo tēnei wāhanga o te whakaeke, third place, te raupau manawa o Kawakawa. I teitua, rua mai mo te wāhanga o te whakaeke, second place, te rōpū takawainga o te rā Whitiroa. Ngā toa mō tēnei wāhanga o te whakaeke first place, te rangi ā niwaniwa ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wāhanga o te waiata mō teatea. E karanga tēnei kia koe tāpeka henare. I teitua toru mai mō tēnei wāhanga o te waiata mō teatea, third place, te raupau manawa o Kawakawa. Tei tuarua mai mo te wāhanga o te waiata mō teatea, second place, te rōpū takawainga o te rā Whitiroa. Ngā toa mō tēnei wāhanga o te waiata mō teatea, first place, te rangi ā niwaniwa ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wāhanga o te waiata āringa, he karanga tēnei kia koe, Kylie Wells-Tippett. I tai tuatoru mai mo te wāhanga o te waiata āringa, third place, te raupau manawa o Kawakawa. Tei tuarua mai mo te wāhanga o te waiata āringa, second place, te rōpū takawainga o te rā Whitiroa. Ngā toa mo te wāhanga waiata āringa, first place, te rangi ā niwaniwa ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wāhanga o te poi, he karanga tēnei kia koe Bronwyn Morunga. I tei tuatoru mai mo te wāhanga o te poi, third place, te rōpū takawainga o te rā Whitiroa. I tei tuarua mai mo tēnei wāhanga o te poi in second place, te raupau manawa o Kawakawa. Ngā toa mo tēnei wahanga o te poi in first place, te rangi a niwaniwa ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wahanga o te haka. E karanga tēnei kia koe Rāni e Rakaio. I tei tuatoru mai o tēnei wahanga o te haka, third place, Te Ropu Atawhai. I tei tuarua mai mo tēnei wahanga o te haka, second place, Te Rangi Aniwaniwa, ngā māhuri. Ngā toa mo tēnei wahanga o te haka, first place, Te Ropu Takawainga o te Rāwhitiroa. Ka huri tātou ki te wahanga o te whakawātea. E karanga tēnei kia koe Baron Armstrong. Tei tuatoru mai mo te wahanga o te whakawātea. In third place, Te Kāpehu Whetū Tuakana. Ngā kapa I tei tuarua mai, o te wahanga o te whakawātea, second equal, Te Raupau Manawa o Kawakawa me Te Ropu Takawainga o te Rāwhitiroa. Ngā toa mō tēnei wahanga o te whakawātea. In first place, Te Rangi Āniwaniwa, ngā māhuri. Ka pai, ko ngā toa mō tēnei wahanga o ngā kura takawainga. E karanga tēnei kia koe Haupuriri. The aggregate section and the placings for first, second and third for the intermediate section. I tei tuatoru mai, Te Raupau Manawa o Kawakawa. I tei tuarua mai, second place overall, Te Ropu Takawainga o te Rāwhitiroa. Ngā toa whakaihu waka mō tēnei wahanga o ngā kura takawainga. First place overall, Te Rangi Aniwaniwa, ngā māhuri. Ka huri tātou ki te wāhanga o te whai kōrero mo ngā reanga erua. Ka pai, so overall whai kōrero. E karanga tēnei kia koe a Raniera Kaio. I tei tuatoru mai mo tēnei wāhanga, third place for the overall whai kōrero, te puia o te kamo. I tei tuarua mai mo tēnei wāhanga o te whai kōrero, second place, ngā mātā puna o horohora. Ngā kapa, i tei tuatahi mai, i toa mai mo tēnei wāhanga o te whai kōrero, first equal, te rangi āniwaniwa ngā māhuri me te rōpū takawainga o te rā whitiroa. Before I read the recipients and our national qualifiers, I just have a couple of pānui. First and foremost is once they are read and completed, I would like to ask that we all remain seated. Kia mutu tika tā tātou kaupapa, ko timata tā tātou kaupapa i te himene me te karakia. Kāti, e tika ana, kia haka mutu ai tō tātou kaupapa i te himene me te karakia. Nā reira, mutu atu i te whakapāhotanga i ngā toa mo tēnei whakataitai, ka himene, ka karakia tahi tātou. No, kia mutu noa mai, kia ea i tā tātou kaupapa. Also, e tātou mā, homai te piki paki paki mo ngā kura katoa i tū i te whatarangi i tēnei rā. As I was reminded earlier, yes, we are grateful to have four kura represented Tei Tokerau at the mana kura tahi next year in Nelson. But we are reminded that it's due to the efforts of all the kura that registered and participated in our whakataitai today. Nā reira kā nui rā te mihi atu ki ngā kura katoa. He karanga tēnei kia koe taku whāia, Evelyn Henare. I'm going to start reading by the first recipients and overall national representatives for Te Tei Tokerau. In first place, Te Rangi Āniwaniwa Ngā Māhuri. Haere mai. Tēnei te kura tuatahi, ka haere hei whakakanohi atu i te Tei Tokerau ki ngā whakataitai āmotu, te mana kura tahi. Te kura i tei tuarua mai, ono, hei whakakanohi i a tātou o te Tei Tokerau ki te mana kura tahi. Second place, te rōpū takawainga o te rā whitiroa. I laugh at how happy and overjoyed our kura, our whānau, our tūmuaki, all are when I read these, the recipients of these prizes and these place getters. Though I look at the kaiako and the tutors and they're like, heck, let's start fundraising. And let's start tonight. Kāpai, i tai tua toru mai mo tēnei wahanga, third place overall, te raupau manawa o Kawakawa. Just to explain how it works, those who achieve a place to represent us at the national competition, it goes from the overall reanga, kapai, and first placing right through to the fourth placing, because it is one competition when you get to the national level. So that's why we allow, in Te Taitokero, we have our separate taonga sections, so we can celebrate our kura from both reanga. But unfortunately, we allow for the reanga to become one, both reanga to become one, and we announce the top four place getters who will represent Te Taitokero. Te kura tuawha ka haere ki te mana kuratahi, hei whakakanohi i a tātou o Te Taitokero, and fourth place overall, he ka mākoroa te rā. E te iwi, homaira te pakipaki, ngā mātā puna o horahora. E tātou mā homaira te piki pakipaki, te pakipaki nui whakaharahara nei, mō ngā kura katoa, ka haere ki te mana kuratahi hei whakakanohi nei, i a tātou o te Taitokerau. Te rangi aniwaniwa ngā māhuri, te ropu takawainga o te rā Whitiroa, te raupau manawa o Kawakawa, ka mutu ko mātā puna o horahora.